Exclusive from jampeeds.ca.
Oh, yeah! Internationally known. No
other. Rocket Mama Money, some Nakatoni. Now I am a bad fuba, but in a baboni. Morini wasn't this the direction. And the four and the room were an amateur. The papa, Baba on the Kuraka. Bambi Babia, what's Tava Kuraka? Na papa na baka fia muka wana kakura. Na makutike ni kama fona raka kura. Na la kampa na siya wano. Adike maja kota na mawano. Chitafia koza chet kuri cheti. Yoni sae bagwe muyare maya cheti. Ima ayo kuwata kwa baskata. Barichipa muno charo baskata. Peta na risanga fia waemi. Kura tukira fina nina pwana fiwaini. Apani eka eka tatu sango chapazi. Nari pusha wose veta kwa wapani chapazi. Yeri oni stiretsi noti na kumbari. Kadami pera tose nishina kumbari. Fari leko mkupa kwa sharafiri. Eko kundare la wala mafuri. Mano ya makero ni wawapuri. Apo wabanga ene takuri. Umusaru ronde panga ma arrangement. Bemanga tamuri anga takoba management. Nyari chapangoru seke murupwa. Bashes kaji bende murupwa. Chalo changu shawa nanti ema families. Nganari kutuka po ya sirizi what it is. Povati yari ndaka koyari nchitari rizi. Ngani na maza nishmaiki nichirizi. Chupapa tawarea kutibaya. Tutome warifu ya kutibaya. Bari batopu batibasa nguka mateo. Uro mwana titoondeba we mateo. Fwene chizi nebo toro ibe na makeo. Man of the match ni pata pora makeo. Wa mkuru chao tishi nishinishka. Newa shave wa mara pabante nishka. Gani wapata pa mkoshi nishinishka. Na isa supa vene kaita nishinishka. Patoni mimo bandirastan tukaneko. Yatu mfundura kare son tukaneko. Bivari chitekare intro juice. Tuarai kushave noe chitapo na lichuse. Na yamanga mula teka ausi. As a president chikara state ausi. I'm strong in and out. I'm a president who can doubt. I'm tuni kurive nanda vengi jebe pa wamona. Tindi wanga nasika batu tele pepu wari wamona. Wakuru kuri nanyu waka tori. Shreka cha unani injata matotori. Lekembe ngalemba lekembe. Lekembe ateka lekembe. Mine wosta nishi wa mwenshi. Zinganda nishi wa mwenshi. Do you take a